Real life tuition. Man of the match.
Internationally
exclusive from queenjams.com.
Supergamer. Why do I feel money now? Double Ida. Why do I feel money now? Mumma shati faure zine fitara. Watu wa mobele ni kanta ya fitara. Tuenjere msemli nga assembly. Gana rombo buwele rote inembri. Tefoya fio kumente na bizi. Wila sungi lile fintu kwa tuniwe pisi. Forgive and forget it. Brush it off kwa tuni kogezi. Kuntambi pulizi tuila wako. Ukureti tigezia mseru tuila wako. Tujendo no tupimpinya. Barafu Daniela bate chintinya. Valumento matoroshi muntungu. Mukashere pari number 11 musungu. Nga walande tisinganisu wabuja kawere. Ifitoru balishi mushire tatuwe kawere. Pari number bafura tabarande sori. Bamo pari kana sana kuba ori. Echire nga nobucho shufufure. Twari kana reta tuwa sarapo awa one way. Ine naewe tabamu aewe. Yuri wantu bamo benenjere lako naewe. Avega tana chavachura, varakula, eopunga naifura. Tetua foure churanga tawachura. Charo chari shupa benza na vansura bana. Abano shupa fuala pena banonji. Tetpa kushive no musaru musposhi. Mpia varizunga shari kote no kutonji. Tawa peranda ipuja nishikasonji. Kuwa shira na pa, kwa mila. Kuwa kosele cheni shupa kusandila. Apo mwera onze vantu varifura. Shima mbepo babu fina bobari fura. Niko mbepo nomba bapuri lama mimba. Sorry baka chana mundu mbonga na mimba. Uwula nje kishinga emwe tamu mfaya. Tamu mfaya ara ira tudore la fire. Pari nomba bari chindigisha mani. Pari mani mitimo kutobeka mani. Tabafa kanunga wafa. Fafiriro iti tumbi kuchafwa. Niko istako finishinga sao zande. Ijo chine tukarenga tukazande. Ama shuka tatu Orova mukarapu kukubuja vana babene kumiti mukatapu. Toka shikunganda bareba peperapu. Menshi ya kusamba bareba tekerapu. Kashukuna chirira na etimenti ya mwana wawo. Popo vasika pa ekitensu. Yoko vila wari leka vele tiktim. Oyo vaisa pili pa mafia tiktim. Tuelele mwine mpanga tachimpanga. Jaro chupa champamba. Kesho kuba hori patinda bibwa.
Internationally known.
No other than
Teniro TVK.
Rock Pierre.
Exclusive from TwinJams.com.